Satumbira Yesu niwe ubishoboye we wowe gusatumbira Yesu we niwe ubishoboye
Mama.
ngushire Jehova Rafa uri mana ya mahoro Jehova Jire Jehova Rafa uri mana ya mahoro uri mana ya mahoro uri mana ya mahoro uri mana ya mahoro
Thank you. Ninde, ninde. Jambo jawe rirangira ngo ni wowe nzira yo kwera no gukiranuka.